yale mambo ya kulia, bye bye, kunikosesha usingizi, bye bye, kila siku kukupembeleza, bye bye. Sasa Mungu kanipa mwingine, nilijawa majonzi nikajisi kufa, mwili ukakonda nikabaki mifupa, yale machozi yote amefuta, moyo wangu mali yake nimempa. Jamani kumbe ukipe ukipendwa vizuri, hata mwili unakuja, ukitu ukitunzwa vizuri, hata rangi na kendi wakikuhendo vizuri, hata nuru inakuja. Asante umenipenda, ngeni uwa yule, saivi sina swezi, mambo supa, kakinyaki kwenye koka na shuka. Pole si, na utajuta, kurudia na wewe bora kufa. Basi hani ni posti, acha waisome namba, tena ni chumu, acha waisome namba, fanya unikumbatie, acha waisome namba, kwenye wifu wote, acha waisome namba. Flight after flight, vacation is calling. Flight after flight, vacation is calling. This is my breakfast. Posting, I'm posting. Guys, can you see my lunch? I'm posting, I'm posting. Oh, what a wonderful dinner date. I'm posting, I'm posting. Na posti wone kengewe. I'm posting, I'm posting. Ija wama ni kajisi kufa, mwili ukakonda nikabaki mifupa, yale machozi yote amefuta, moyo wangu mali yake nimempa. Jamani kumbe ukipe ukipendwa vizuri, hata mwili unakuja, ukitu ukitunzwa vizuri, hata rangi na kendi wakikuhendo vizuri, hata nuru inakuja. Asante umenipenda, ngeni uwa yule, saivi sina swezi, mambo supa, kakinyaji kwenye koka na shuka. Pole si, na utajuta, kurudia na wewe bora kufa. Basi hani ni posti, acha waisome namba, tena ni chunga, acha waisome namba, fanya unikumbatie, acha waisome namba, kwenye wifu wote.